si jota mani.
Min joto heɗade heɗuji amen jowiɗi dow coronavirus. Bete hannden min garan min dokka landi ɗi heɗtoɓe min andaɓe kabaru cellal dow ngara jaabo ɗiɗo landi.
Bonjour docteur,
ya tama forasi ane e fasagol yimɓele cawiɓe ñaw COVID-19 tawe andaka.
So amata e ñaw oyma ɗum woni aɗa jogui ƴiƴan lobba ga ɗum heƴetama sa jiɗɗo sertude e gueƴi ñaw o no yawiri. So a pikkike aɗa wawi sertude e gueƴi ñaw o no yawiri, ɓurde sa yuppi ƴiƴa maɗam haaɓa gueƴi ñaw o.
Bonjour professeur.
Jean Wal docteur, mi dati neɗɗo mo ñaw COVID-19 woye mum. So tuttiɗo ma ɗum ana wawi latade sababu waytide ñaw COVID-19 woye mana? Gonga, ɗum wona hakkunde ɗati mbawɗo waytidde neɗɗo ñaw o jaati. Ɗo jugol na tuttude, ɗum saabi so wiya joppa métre goto hakkunde ma e neɗɗo mo kaldata. So neɗɗo hartike nokku fay so o iwi ɗo, so neɗɗo goɗɗo wari to hartito, jomuɗo ana wawi heɓude ñaw o.
Docteur, pourquoi
on savi pikagongol na famudu anamoni?
Il est important de se faire vacciner.
Na fa ana pikagongol sa jiddo renta de iude nyaw pikirni yo fasa ko nyaw wana sauro dem pikagongol ana wawi sakade nyaw COVID-19 o mo hada si nyawuji goddi nandude nyaw COVID-19 nangu dem wayi kuytude mayi
la mortalité.
Tama ɓurnude sayaji neɗɗo ñaw COVID-19 woni muɗum yo farati.
Aɗa wawi ɓornade jaatu kaddule neɗɗo mo ñaw COVID-19 nangui. Gotel ko kanɗa wadde ni woni lodde ɗum fa laaɓa.
Ɗo kaddeten bete hannde dow kabaruji meɗen jooɗi dow coronavirus. Wakkati futtinoɗon ɓornoɗon maskiji moɗon kay bon hoore moɗon fa kay bon wondiɓe moɗon du.